Nikagona vilo, toni lota che dalivao, dalivao. Ewa baeka mumano, chikondi siche yu mambonga mumana. Ewa baeka mumano, chikondi siche yu mambonga mumana.
He's my baby, he's my baby boy.
She's my honey, she's my honey, yo, oh, oh.
Nalikute mwa, baby.
Nalikute mwa, honey.
Oga police waiting with this. Sinina be mamu nandine mwine, please. Lavunte la nuge, je suis de moi. Je m'arre si dons do ma pieres. Dance for toi la vie. Olibe wina nikonda iwa.
Baby kuline ndiwe number one. Ganili nawe sinindela ma one. Manjeleka nikupeleke kwa tu. Nikupeleke kwa tu. Ukaone ya gogo. Ukaone ya mama. Ukaone ya gogo. Ubabikile ko lumanda. 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 Ubabikile visaji. Visaji. Visaji mama.
He's my baby. He's my baby boy.
She's my honey, she's my honey, yo, oh, oh.
Nalikute mwa, baby.
Nalikute mwa, honey.
He's my baby, he's my baby boy.
She's my honey, she's my honey, yo, oh, oh.
Nalikute mwa, baby.